Yo, I'm cheesy.
What?
Yeah.
Gaza.
Yeah.
M.O.B. Yeah. M.O.B.
Hello ma, siko sawa, sawa tena sana. Sijui namba gani, na jino sijali. Naweza kuita hani, ukipenda chamami. Nina ishu flani, tukabonge mtaani. Nina keki bigi, twende home, take a bite. Nina story tight, niko shugwi chaku nice kwanza. Nipe mkono, tujifanye tuwa oni. Jumi ndo kozi, na wendo na kudia.
Menisho, naitwa Krisha, mtoi bila mishka. Mtaya kifina, mi bado Eastland. Na hizi do, hizi show, so nda kusho. Missing chip, neza Ford car sip. Na fair ya jeep, pole my sis. Aki usini this, usoto ni disease. Nile kill last week. Saini ni king, nina flow ya me. Style ya me.
Drive me so crazy, like you're my baby. Niku ite buu, uni ite your baby. I like your shuna, hiyo kabeti. Oh my lady, you so amazing. Wendi kama dream, tuende home kwa wazazi. Uki get bored, tuende abroad kwa shangazi. Tupitie shashamani, tu say hi to both Mali. Sa tuende Togo, tuki watuma otogo. Suna juwa wendo mtoto, itubambe tu mdogo mdogo. Sa tuende Togo, tukiwa chuma otogo. Sunajua wendo mtoto, itubambe tu mdogo mdogo.
Kuona, siwezi ficha na jipata, I'm smiling. Kila time ninapokuona, siwezi ficha na jipata, I'm smiling.
Whenever I see you.